Bwana Twagiramungu, mwabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya genocide hakurikije amasezerano y'amahoro ya Arusha. Imyaka 20 abanyarwanda bibuka genocide, mwe aho muri uyu munsi muzirikana mute?
Uyu munsi tuzirikana nk'umunsi w'agahinda, kuko ibintu byabaye hindi mu Rwanda. Ibyo nanyuzemo sinakwirirwa mbivuga kuko ari birebire, kandi ibyo nanyuzemo si ibyanjye gusa n'abandi babinyuzemo. Kuba nkiriho mbikesha Imana Nyagasani, ntabwo mbikesha abantu nka bimwe bamwe bakunze kwivugira ngo nibo bagijije. Iyo nakijijwe n'Imana Nyagasani, abantu barihishe, abantu barabize, abantu barishwe, bitangira kuri uwo munsi, biganira mu kwezi kwa karindwi. Ni ukuvuga uyu mvuze uwo munsi ni ukuvuga ku itariki mu by'ukuri ya gatandatu nijoro, ugafata iya karindwi bikomeje kugeza z'ukwezi kwa kane kugeza mu kwa karindwi
1994.
None rero ubungubu hashize imyaka 20, birumvikana ko buri mwaka twagiye twibuka abacu twapfushije, abacu bishwe nk'inyamaswa, bamwe yewe abanjye bishwe abo nashoboye gushyingura ni babiri ku bantu bageze kuri 32. Kwibuka rero ni ingenzi,
n'abanyarwanda bose
kwibuka ni ingenzi. None rero uyu munsi wo ni agahebuzo, kubera ko amahanga yose yahagurutse akajya i Kigali akibuka ibintu i Kigali bita genocide tutsi. Gusa nkabaye nkubwira ko muri uko kwibuka, iyo wibuka hari byinshi bikunyura mu maso nka sinema, rimwe na rimwe ndetse ukarira. Ibindi rero ni ibintu bishingiye gusa kuri politiki. Ikimbabaza cyane nk'uko njyewe nabigiyemo, ikimbabaza cyane ni ukubona abantu duhagurukira kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana, tugahaguruka turi Abanyarwanda, tugashyiraho amashyaka ya MDR, PL, PSD, tugafatanya harimo Abahutu n'Abatutsi. Igihe interahamwe ziteye kuri iyo tariki ntabwo zasobanuye, zishe abari ibyitso, abo bitaga ingambanyi, abo bitaga mbese abantu bafatanyije n'Abatutsi kugira ngo bigarurire ubutegetsi, ntabwo barubaniye. Ariko ubu ngubu abantu bamaze gupfa bararobanuye, bati genocide ni genocide ntutsi. Ibindi uzongera kuvuga ko ari n'Abahutu bapfuye, ibyo bintu tuzajya tubafunga. Ibyo rero ni agahinda.
Murebye nyuma y'imyaka 20, ikibazo cy'ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda nyuma y'imyaka 20 mubona gihagaze gite?
Ndagira ngo mbwire abatwumva, kuko si ikiganiro cyawe nanjye, ko hari ibintu bibabaje cyane bibabaje Abanyarwanda. Hari ibyo gupfusha twapfushije abasha, koko nibyo, ariko abasigaye ntabwo twakomeza kujya twumva amagambo abazungu bavuga ngo Kigali irakubuye, ngo haje amajyambere, ikindi ngo Perezida Kagame ngo yahagaritse genocide kubera izo mpamvu, ngo agomba kwikorera ibyo ashatse gusa, ariko akananirwa n'iby'ingenzi Abanyarwanda twashakaga. Yewe nagiye muri politiki ari ukugira ngo Abanyarwanda babane. Ntabwo rero icyo kintu cyagezweho, ndaguha ingero. Icya mbere twashatse ko habaho ibyo bita ubwiyunge, ubwiyunge bwabaye n'ibyo bita reconciliation mu Gifaransa. Icya kabiri twashatse ko abantu bose bishe, bakica Abahutu bakica n'Abatutsi, abo bantu bose bagomba kujyanwa mu nkiko. Uzambwira Abatutsi bajyanwe mu nkiko bayiye mu by'ubwicanyi, cyane cyane abari muri FPR. Nta n'umwe. Urukiko rwa Arusha rwashyiriweho kugira ngo ruhane, ariko runashingiraho kugira ngo Abanyarwanda biyunge. Urukiko njyewe bazababwire ko navuze ko ari zero, ntacyo rugezeho, rusize nta muntu n'umwe wiyunze n'undi mu by'ukuri. Ibyo kuvuga ngo abantu bariyunga ku misozi ni ngombwa, kuko babana muri za village banahungaho ku misozi koko, ariko nta reconciliation yabaye. Ni ukuvuga nta bwiyunge bwabaye, ntabwo Abanyarwanda babanye mu mahoro nk'uko babanaga mbere. Nkaba rero mbona mu by'ukuri ibyo bintu uko ari bibiri nta na kimwe twagezeho. Noneho ibindi rero sinabwira ibya politiki, kuko icyo dupfa ntabwo ari ukuburebure n'ubugufi. Ibyo ntacyo bivuze. Abarebare n'abagufi hose mu kwisi hose babaho, no muri Afurika du Sud babaho, muri groupe bantu ubona ishyano ryose, nkaba numva byinshi ntawabikangisha ubu. Icyo dupfa ni ubutegetsi. Perezida Kagame rero muri iyi myaka 20 azashimishwa n'uko abazupfa kuririmba, ashimishwa avuga ko ngo yazanye amajyambere, ariko iyo kugira ngo Rwanda biyunge baba Abahutu b'Abatutsi b'Abatwa ntabigeze ku myaka 20. Icya kabiri nubwo byerekeranye na politiki, nta demokarasi tuzaniye, ahubwo tuzaniye ubutegetsi bw'igitugu. Twarwanije bigatuma tujya muri ya mahano ikindi kitakozwe nukubona abantu babicanye cyane cyane muri FPR bakomeza kwidegembya bibwira ko bafashe igihugu ko byarangiye ko nta uzabakoraho bisha abantu ibyumba baratema bisha abantu muri Kigali na Gakibungu baratemagura bisha abantu ikiweho ibihumbi munani nta muntu bibabaza bisha abantu muri Kongo hafi ibihumbi 300 abo bantu barigaramiye aho bakirwa bajya guhiga abantu muri Kongo ibihumbi 200 iyo byabuze uko bigenza nta mashuri nta spaseri nta bitaro nta kiliziya nta abantu baba mu nyamaswa n'abagore bakabyarira amashyamba ubwo ko mu by'ukuri muri imyaka 20 ukoze ibyo wewe wakumva ko ari byo twagezeho ngo bishimishije imihanda amazu maze tuzayarya maze azatuma tubana maze neza tuba abanyarwanda bashyira umutima hamwe ngiye kumara imyaka 19 hano icyaha nakoze nawe ni ikihe iyo mihango ngo y'akababaro ambasade yaratumye itumira abazungu ntiyigeze intumira n'abanjye napfushije kandi sigiye genyine
nyamara bwana twagira mungu iyo mvugo mukomojeho yuko nta bumwe nta bwiyunge nta butabera byagezweho mu Rwanda si yo mvugo abayobozi b'u Rwanda bafite abategetsi b'u Rwanda bemeza neza ko abanyarwanda babanye kandi ko ubumwe n'ubwiyunge byagezweho mwe murebye ku imyaka 20 irangiye mugira muti nta cyagezweho icyo mwumva cyakorwa kugira ngo mu myaka 20 iri imbere noneho muzagire muti abanyarwanda barabana icyabuze niki mwumva cyakorwa
ariko nyirango nubwo wari muto ariko ni wari muto gutu mutima niko babyita mu Kinyarwanda umwaka wa 1991 twaguze tuvuga ko abanyarwanda bagomba kujya mu nama rukokoma bakavuga ibibabaje byose bakavuga nibyo bakoze bibi bakabyihanagura bakitera icyuhagiro niko navugaga niko n'abandi banyarwanda bari babyakiriye nibareke dushyire hamwe tuvuge amateka yacu tuvuge ibyo dupfa tuvuge ko twicanye tuvuge ko dushaka kubana Kinyarwanda tukavuga Kinyarwanda tukabyina Kinyarwanda tukaryamana Kinyarwanda ibyo bintu bikarangira aho ngaho ni icyo ngicyo kibuze nabyo kuvuga ngo abantu bazanye imihanda ngo bazanye umuriro ngo bazanye za computer ngo bazanye iki iyo ngibyo nkubwire mu Gifaransa je m'en fous ntabwo ari ibyo dushaka ni ukubana ibyo dushaka ni amahoro mu gihugu cyacu ibyo dushaka ni ukugira ngo tuzapfe tuvuga tutabana bacu ntibazongera gutuma burana nta bindi
ndabashimiye cyane bwana Faustin Twagiramungu ni umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Paul Kagame yahungiye mu Bubiligi n'umuyobozi w'impuzamashyaka igamije impinduka mu Rwanda mu magambo ahinnye y'Igifaransa ni CPC.